zwap.com.
And beats music.
Vanona chongo.
Diga pongo me.
Let's on it.
Mweza siwa ju.
The mix.
Mwaminda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Mwaminda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Ni bambi liba onangani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nileso nisini funofelo kates.
Naya mbaka pine mu maketi. Anka labaseka ni pimi sasa fumu sacheti. Anka labaseka pine ya baba na masheti. Anka labaseka tikapisha atini maseti. Honga seke no seka. Mwami nda lomba go jula majozi. Halawa magozi. Handi kuntikali sine alozi. Kue ni pukuteni misozi. Ahula bandiru wana bamungaba. Muba njiri dende gomba bababa. Ndiri mtu wa ndime jila baba. Ndia wakaba huya kaba popo hapa. Mkela kuli chinda galubiha. Muji hundaka tenda galudiha. Humba chinda jitame kwa kuluvira. Hilu bono nda jarame kuluvira. Baile kundisega ndemu jangu. Ndali seni po dali sabe nangu. Ni machita kiva pwine penangu. Bandali seni munjira hinangu. Mwami nda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Mwami nda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Ni bambi liba onangani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nilezo
wana
sanifu nufelu katesa.
All my friends are doing better. Kumbila neba. How come if you kuloni wala wala. Mtu wa beba. Nina matemba. Nga kuko medega. It's like palo bacholo tinabwela mkusa kila cheda. Roading abana wa sangoma. Gulisa kulima customer. Still pushing but ina mizila titina koma. Sound ina shoma. Maflow tina soma. Apangani kudana ngani na vene azo. Wani matana. Lupama. Bosin kima na bama chama. Nine pa musanda. Kakufikila washama. Fisa mavest no punchline di no slanga. Banona chongo baka chumpila mwani banga.
Mwami nda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Mwami nda lomba kwa jula miliango.
Ndashengwa kusegwa.
Halwa ni vandilwa na mebo bahula.
Ndashengwa kusegwa.
Cha bless. Ni bambi liba onangani di persons. It's the gift and the case. The things we chase. We pray for the best. Prepared for the worst. Kai finga nileso nisini funofelu katest.
Pinche diva king. Chuvasa tihao. Cross money mono TC. Star boy web. Sparks maza book. GS maza book. The book.
Zwap.com.
MM Beats Music.